Yeah. Uni had the vex mtu wangu na kijana yangu OCD. Let mama tunga about peace na nguvu moja upendo. Chacho makamasi, lana ya ukabila mimi nazipiga pasi. Hated ya ina zote, mina ipo pasi. Undugu na umoja tuta live bila wasi. Vita vya ukabila, kumwaga damu sana. Wezo kutaka kiti, kwa nguvu tunahamu. Rangi inaza bendera, black Africa. Red tundo damu, ilio mwagika. White yani peace, green yani mazao. Kenya na inchi yetu, na hapa ndiyo kwetu. Mbona tulivu kiukimbizi, una uwa, una rap, una kuwa. Mwize employment ndo shida, empowerment tujayikuza. Miundo msingi, joma zeni duni. Bei ya makai na panda, kubi sukari na life. Ndo iyo ni duni, nataku maskani afadhali msituni. Uni at the fix mtu wangu na na cry about peace. Love umoja upendo na undugu. Tuende kazi mtu wangu.
Dedication, the heat, even the passion. This one overwhelming. If you wanna hear me, I give up all the reason. The past, the future, the decent. So this one, holy nation. The love is all the nation. I put the face, the country. The love, the face, the country. Start from the bottom, forward to the top. From river to the mountain, lowland to the highland. I love it, the creation. I love it all the same. I love it, all creation. I love it all the same. I love it, all creation. I love it all the same.
Yeah. We need to add the vex to such into wagu. Na boy wangu OCD. Producer Ben Drew. Producer Zilla. Add a BH product cheese into wagu. Tutumisha piso moja na upendo ndugu into wagu. Yo CD, you wanna tell these people something? Bonga moja kaka.
Yeah man, we need peace, we need life, we need life, we need peace beginner.